Well, yeah, to go over to not. Kivistara be a corco la couture. Why, oh, Malma Balodavalo, what he don't ta. Oh, to the Bacayo, Luca la Gail. Io oliva si dead. Why, oh, Massivala, Luca Ivan don't get a messy. Adi daruru rob kabu saman dulkay kusodatan. O adi ged hagga konfuret amasi hagga ugoy udo'o. Meshu udo'o ayuoli do'la. Ki dabay shega wahba ma u beren do'no. O ki darura biriyara wahba ma u gosan do'no. Sida aadan dabay sha chitkeda uggaranayn ama aadan sida lafuhu. Ugu deh samayis maan naag uur le mahalkeed u garanayn. Saas oo kale ayaalan shugulka ilaaha wax walba sameeya u garanayn. In ilaahaaga aroorta beero oo fiidkana gacantaada aceshan. Waayo inaba garan maysid mid liibaani doona. Kan ama kaas. Iyo inay labadooduba isku si u wanaagsanaan doonaan iyayn kale. Sida runta iftiinku waa macaayay. Oo indhaha way u wanaagsan tahay inay qorraxda arkaan. Haddii nin sannado badan noolaado kulligood ha ku farxo. Laakiinse ha xasuusto maalmaha gudcurka. Waayo iyagu way badnaan doonaan. Waxa imanaya oo dhammu waa waxaan waxba tarayn. Barbaarkow barbaarnimadaada ku farax. Oo waqtiga dhallinyaranimadaadana qalbigaagu ha ku istareexo. Oo sida qalbigaagu doonayo oo ay indhahaagu arkaanba u soco. Laakiinse waxaad ogaataa in ilaa waxyaalahaas aawadood oo dhan kuu xukumi doono. Haddaba sidaas daraaddeed qalbigaaga murugta ka durki oo jidhkaagana xumaanta ka foge. Waayo carruurnimada iyo dhallinyaranimaduba waa waxaan waxba tarayn.